Exclusive from ZambianTunes.com.
Check it. Space Lord. South Hunter Time. Dem Takash. DMJ Spata. DJ Fane. Now I just friend Africa muntu wanga donkey. Facebook kaluginga my messages in imbwe. No friends to confirm niva pesa every day. Then I log out, I pack my phone and quill a pepepe. And I need no new friends when I go off my way. Dabba winner and pusha. We want to take a shot, meet the finger and Jenny boys. And Dabba may no need my bones, so no wonder name my shit. And Galazi, Dabba chonchu monga send the GD better. My hater nika pita ati imbe win. And it's wanga shinka pata nangu dine breadwinner. No. Nakana no wonder these days Mungu kambati, Mungu kambati. Hey, chama chikichi, chama chama chikichi, chama chikichi, chama chama chikichi. Kwanza kwenda pita ati chama chikichi, nangu swani siva peta ati chama chikichi. Bebe chito ni kusheta ati chama chikichi, obikosi maposha ati chama chikichi. Chama chikichi, chama chama chikichi, siwanja break time, benzo pempa chikizi. Manja maeza blenzi, wanangala mapisi, wakafala ndikizi.
Oka fintu fima chinja boy, sunga poise in town. Pale ibo penda fika, singa chese na wembawi. Vazeru na vazeru, then vipuwa na vipuwa. Vandrama na vandrama, then impawi, pari impawi. They say so clear, nga tufuno siwa yesu. Kungala chapini ya nati pingo we mkwasu. Fyari pwa, fyawa nesu life yesu. Muzanga cheni bine, kaili funo chita pesu. Nekwila wali neno futi no chita poka su.
Chama chikichi, chama chama chikichi. Chama chikichi, chama chama chikichi. Kwanza kwenda pita ati chama chikichi. Nangu swani siva peta ati chama chikichi. Bebe shito ni kusheta ati chama chikichi. Obikosi maposha ati chama chikichi.
Bata nenzo yamba benzo kamba ni katamba kache. Awe mandi ati sika samba. Like nze ati fulu fulu na magamba. Manje apandine kini wamene watamba. Maeta wani zonda wonse bali nkale panja. Veve apanchito nombela ne watimanja. Gatina pita pamuseo bafuna tipange banja. Goma ni veve wana nikana pajapene nenzo yamba. Nikachamba kamufana ka Jessica Samba. Awe ni gazi wala nika siye chape panja. Ona mweni fewela monga ndine tisaiko. Mugemu ndine Jesus iwa salama disciple. Flow 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 yanga iwe sunga fike kondine oku. Pia mulilo zesko. Sina jesu pata ndine kini nkana na manta. Bifu yeka yeka osa leta faka pofanta. Ngati ndiwe eta izi kota pangale mate.
Chama chikichi, chama chama chikichi. Chama chikichi, chama chama chikichi. Kwanza kwenda pita ati chama chikichi. Nangu swani siva peta ati chama chikichi. Bebe shito ni kusheta ati chama chikichi. Obikosi maposha ati chama chikichi. Chama chikichi fiuma gai kaya. Shalumbrevo wanza wava fake fake. Awena T-Rock, Top Cut, and Cook
Vin,
King
Unleash.
Catch Fever Strange, no bad. Bunchy that you make the bank down my chicken. No a damn. Spicy sauce. The king drop. Rip or J. Mother soldier. Just butter. Know what we do, bruh. Bishop Boo. Fresh G. And everybody. Sean. Genesis. Son of a king. The rapper too. And everybody. Like. Slack.
Big up to Wendell.
Yeah, bruh.